Ay. Will boy. Make miles. Yeah. Yeah. Stamina. Got you the stamina. Yeah.
Stamina. Got you the stamina.
Yeah.
Stamina. Stamina,
yeah.
Got you the stamina. Stamina, stamina.
Wow.
Got you the stamina.
Yeah, my
stamina.
Yeah, we fight.
Stamina. Got you the stamina. Stamina.
Yeah, yeah. Ooh, hey.
Spendi maruabe, make it like na mangiri.
Uda, uda.
Kama Mugabe, niki wana God who wana kariri.
Diri, diri.
Nasi ya tiarambe, hawa watu wana mapingamizi. Wakitema mate wengine wala sima napana nangiri. Siku jali mkate nilijua God hupenda watu easy. Saini na beshte unazicheki down ni medungia easy.
Wow.
Binguni ndo pula sinabamba. Na mispendangi kujigamba.
Yeah.
Kati ata dakika sufuri utacheki huyu God anabamba. Shetani huleta gama blanda.
Yeah.
Hajui kila time tunabuana. Hii ujinga yake imefika kikomo saetu mama kumpa migongo.
Yes,
Again. Mkoko. Spendi. Ruodha. Apaki.
Apaki.
Baba. Aheri.
Aheri.
Dakata paki.
Papi. Yeah.
Mi huikanga tu kidogo buda lakini na thinking twice.
Twice.
Injili na mini ya tu sana juna juwa God be a Christ.
Rah.
Kila time mpiga goti nikiomba mola niwe wise. Juna juwa huyu devo ni mjinga kila time ye husemanga lies.
Aye.
Inese kwenye mangeni.
Mangeni.
Inela miga mangeni.
Yeah.
Inangei gani bed.
Ni bed.
Dakata paki seche de.
Stamina. God you the stamina.
Stamina.
Aye. Yeah. Stamina,
yeah.
Got you the stamina. Stamina, stamina.
Wow.
Got you the stamina.
Yeah, my
stamina.
Yeah, wait, fight.
Stamina. Got you the stamina. Stamina.
Yeah, yeah. Ooh, hey.
Willy.
Now bisha mlango wa bwana. Na si kujiga. Ni ile mili shapika. Gonde bwana ni yetu na mlimia na wewe ujifanya kwake mimi hujibamba shetani na ujinga shetani yahu blanda kufollow na like kujigamba
spend
panga kiss badai
die
na remember devil tunawaponda
gondo
east west south south spirit sort of destroy mbele kumejaa taa ameremeta kama nyota cause mimi najua sina hata of course God will move God. You wanna go new flow.
Good.
From low na lituwa niki crawl.
Good.
Adi say mimi nina glow.
Willy.
Masi yetu mimi suwezi grow.
Willy.
Kurudi kwa kebwana siyo kosto. Na ya ajali kayo ni falado. Maisha tamu kwa kaka ili yang. Nasu na msibiri na mastereo.
Stereo.
Kisi badai spendagi mahongo.
Hongo.
Gondio king hakuna mgini.
Mgini.
Bye bye mtajua
I did. I did it. Sinajua did it. I did it. King I did it.
Stamina. God use the stamina.
Yeah.
Stamina.
Wow.
Ay. Yeah. Stamina,
yeah.
Got you the stamina. Stamina, stamina.
Wow.
Got you the stamina.
Yeah, my
stamina.
Yeah, we fight.
Cash. Stamina. Got you the stamina. Stamina.
Yeah, yeah. Ooh, hey.
Mina try kuwa holy. Na huyu God ako lovely. Na jua tu siko lonely. Na mi hu treat too fairly. Blessings zake huja slowly. Hey, yeah.
Leo mi niko yolo. Na huyu God na mfolo. Kumlove God siyo kosto. Tunajua vile tuko holy. Na vile tunaspread slowly. Ulaya tutafika tu. Baba ako tu holy. Na kila time mina praise. Kila siku mina praise. Niki walk mina praise. Tunajua mini me. Tunajua mini king.
Mina flow, mina grow. Kila day niko ho.
Na flow siku tuna ma. God, yeah, you the stamina.